Siriviza yapfuye ubu nibwo tugiye gushyingura.
Birashoboka se?
Ahubwo cyo tugiye.
Reka tebe biratujyane kazi.
Yaje aiwe ni nawe mbonuri kwiza ubanda bakunda bapfusha kandi bazingo nirashe nibaziko ndi muzima ndimo kwipfusha ubanda bakunda bapfusha yaru mugenzi apfuye rubi dababaye yari nshuti Yarumwana mwiza bazumugore yabanaga neza gusa ukunda ari kumvuga neza kandi yanze no kumubikira cyakahunga ngo ndebe ko narya ikundira bapfukusa nago nkafasha abantu bazima ndagapfusha ukunda guhamba Nibumunda ihera desa nebe kona jangarama Bimunda ruko maze gupfa magambo meza Ufuka tumva muyangire ndi muzima Wenda zaba shimira nyoma yeah. Isapfuye ndasize na kana Namusuye no mu bitaro Yari ya numye na kagwa We Gabanu we We Musandumi we We Musampasha masomo Nababonye ni mumbonyesha Ukunu yigize mwiza Kandi anze na kumwa Mijino jaga unga Ndebe konaja Hey Kundira bafukusa Nago wapasha wanu Wazimana gabusha